ndakuba sa banquet kena kufuno zindi tawo sandi yanket wandisiya sawa ndangoti ya sante pasipa ntima ndikudziwa sanga make
unkafuna lobola natenga ngombe mukola kufuna dola paka ndina kongola sindingangolola muntu wino kukontrola ndalima ndine winafuna kukolola
kodumeso nkati masonatseka nanga bwanji paliponse ungopezeka ndenka zakupeza kuzakhala ntchito uzango dabwa ndatulusa zimapisto
ufuna chani baby chili chose makupata baby ndakuna
Kutali baby Okufune wenza mumbela Kumete choke ndi kutali baby
Ndimaona iwe weka Ndikakaniza za future Ukandi kumudwitsa misozi imango chucha Usaone kufasa nkakwia ndi mazunguza Usaone kufasa kunkakwia ndi mashupa
Awe, awe Sininga lole kuti unditawe Sininga lole mwine andikawe Paiwe nganga ndili nawe
Kodu meso nkati maso natseka Nanga bwanji paliponse ungopezeka Ndenka zakupeza kuzakhala ntchito Uzango dabwa ndatulusa zimapisto
Ufuna chani, baby Chili chose makupata, baby Ndakuna kani, baby Zachi wana ni makana, baby
Okufune wenza mombe Kumwete choka ndi kutali baby Okufune wenza mombela Kumwete choka ndi kutali baby